Sasa vile unafaa kujua, yani kamsanii kani kazi ifanye na uifanye ka kazi ya watu wengine vile wanaifanyaga na unasababisha wanafanikisha. Yeah. Fletcher names. Yo. Yo. Tangu enzi za maleso, stairi jifunge leso. Bado nakupa mchezo vile na fahidi mental. Kujitahidi na bidi kwa kuitaji mchezo. Bado natunga mashairi, maisha na ya kariri. Yale ya kesho tabiri, yale mepito ubiri. Wengine wamekana injili na kutantu makafiri. Tue chomoze, itue, lazima mwanzo ujue. Ukinichokoza nijue, lazima pio ntambue. Kwa bigger picture no focus, hey kujangi vibogas. Kama ni vina silo class, warudishanga kwa class. There's a good crowd today, don't miss the execution. Leo lazima watu mia, wale hawako haswa, wale ni thinking ni smarter, wapi fani mwenendo, wale vibeti ndo reason wafanyi mziki bora, uliza mamba takushow vile story ubo, ni add a little kuna more, when more believers kwa army kani, mada mada be proper, first degree nani, mada bila kogopa siko kazi msani kani, mada mada be proper, first degree nani, mada bila kogopa siko kazi msani kani, mada mada be proper, first degree nani, mada bila kogopa siko kazi msani kani, mada mada be proper, first degree nani, mada bila kugopa. Wewe lenga sister do though kitu ni tabu tupu, mkono mtupo lambi, risala za rambi rambi, usishinde umekita kambi, zivako pia ibambi, ndozoni ya wati aji, ni ukweli ya wananga kazi, kuchapa kazi ni shugli, wani nadra mtaani, ni easy ukamu na ugova, koza Compton nani, si watabonga ni proper, wezi di try kuprosper, watakerekwa na luga, zi wamekosa ujanja, kidogo ishu ni mrama, sindo wa kwanza kucheka, tunatokana achana, ni katu jai juana, wengine ne na feedback kupatikana kwa feeder hatari kaskati ya poko sindo itwaga shoti wanapakingi mamoti na dhani unajua the motive. Shauri yako we ka unapata meditation changamka fresh akili ni nywele lakini kuzifuga kelele kani mada mada be proper first degree nani mada bila kogopa siko kazi msani kani mada mada be proper first degree nani mada bila kogopa siko kazi msani kani mada mada be proper first degree nani mada bila kogopa siko kazi msanii kani mada mada be proper first degree nani mada bila kugopa super show. Yeah, the simple things in life sindo matanga skia isio ni matanga junjia unautumia si clear kabla ujabisha uliza usije kachora giza wanajichocha na pupa si malimwengu wafunza msema kesho ni muongo ama na test your patience na kila wazo ni chanzo cha kila failure progress siku succeed ni process ya kuingiza ma pro box stay on toes keep it tops usije dedi kikredo wengine zao ni pedo watu sitaje vitendo wana michezo Nintendo wako vile vile bado natokea street za dando na namba 69 afiki bei shukishwa kama ni replay sisha usake tena dulishwa mazoeano si hapa ni zile harakati za kuzidi changia chama ni hip hop father ndo ufanya tu go father yani hip hop father ndo ufanya tu songe mbele kani mada mada be proper first degree nani mada bila kugopa si tuko kazi msanii kani mada mada be proper first degree nani mada bila kugopa si tuko kazi msanii kani mada mada be proper first degree nani mada bila kugopa si tuko kazi msanii kali mada mada be proper first degree nani mada bila kugopa si tuko kazi msanii share tuko kazi manze hapa kuna takubatisha yani kwa shamba wenza Fletcher names unajua yani for the people the album mada be proper mtu wangu yeah first degree nini unajua yani ama zamani after my degree degree yangu naipata kwa hii mstari na kupatia daily yani yeah kama kawa.